Namuhla usuku lwezithunywa zomlilo.
Today is Firefighters Day.
Abantu bakupa abacibisi eMzansi.
People celebrate firefighters in Tula.
Kukhona imicimbi eminingi kubo bonke.
There are many activities for everyone.
Kunemidlalo nezimbangi lapho.
There are games and contests.
Izingane zikhuluma ngenjabulo ngemoto zomachova.
Children are happy with the fire trucks.
Ababhalalisi bawusiza ukuthi kufanele kanjani ukusebenzisa umgudu womlilo.
Firefighters show how to use the fire hose.
Imindeni ibuka futhi ifunda ngestation yomoya.
Families watch and learn about the fire station.
Kunabantu abaningi emcimbini.
There are many people at the event.
Bakhona ukudla futhi banethembekile umculo.
They eat food and enjoy the music.
Kuyinto usuku olukhethekile kuzo zonke.
It is a special day for everyone.
iDAZN iyinsizakalo yokusakaza ezemidlalo.
DAZN is a sports streaming service.
Lokhu kukhombisa abantu imicimbi eminingi yezemidlalo.
It shows many sports events to people.
iDAZN inenqwaba neLeague One.
DAZN has a contract with League One.
iLeague One iyiligi yebhola eFrance.
League One is a football league in France.
Muva muhle, iDAZN ithi izostopa ukukhombisa imidlalo yeLeague One.
Recently, DAZN said it will stop showing League One games.
Lenkinga ithokozise abaningi abalandeli.
This news surprised many fans.
Abalandeli wanta ukwazi ukuthi kungani lokhu kwenzeke.
Fans want to know why this happened.
Abanye ababukeli bakhathele ngale mibiko.
Some fans are angry about the news.
Bacabanga ukuthi akulungile.
They think it is not fair.
iDAZN ibheka ubuhlobo obusha.
DAZN is looking for new partnerships now.
Bathe bethwana ekhethini engcono.
They hope to find a better solution.
UBella Hadid uyimodeli eyaziwayo.
Bella Hadid is a famous model.
Uhlala njalo egqoka izingubo ezinhle.
She always wears stylish clothes.
Izembatho zakhe zivame zihlanzekile kodwa zinhle.
Her outfits are often simple yet elegant.
Uthanda izikhumba ezicacile futhi.
She loves sheer fabrics, too.
Ubonakala bakhe bahlale njalo.
Her look is always on point.
UBella uyazi ukuthi kufanele ugqoke kanjani kwizimo zonke.
Bella knows how to dress for any occasion.
Uhlala evame uhlanganisa izitayela ezithile nezimanje.
She often combines classic and modern styles.
Uhlobo lwakhe lwezinto zokugqoka luthandwa kakhulu ngabantu abaningi.
Her fashion sense is admired by many.
Uyenzihleli izimo ezikhuthaza abanye.
She creates looks that inspire others.
Abantu abaningi balandela yena ukuze bathole ugqozi.
Many people follow her for inspiration.
Umthelela kaBella emhlabeni ufana namandla.
Bella's influence in fashion is strong.
Isitayela sakhe esiyingqayizivele senza isitatimende.
Her unique style makes a statement.
Uqhubeka nokuthonya umhlaba wezinkanyezi.
She continues to influence the fashion world.
Ifashini kaBella Hadid ikhuthaza abaningi abathandi befashini.
Bella Hadid's fashion inspires many fashion lovers.
Emhlabeni wamanje, imfundo ibhekene nezinkinga eziningi.
In today's world, education is facing numerous challenges.
Inkinga enkulu ukuthi kunokuntuleka kwezinsiza ezikoleni eziningi.
One major issue is the lack of resources in many schools.
Abafundi bavame ukuthola ngokwabo izincwadi zesikole ezindala.
Students often find themselves with outdated textbooks.
Omunye umphumela obalulekile ukufutheka komfundisi.
Another significant challenge is teacher burnout.
Uma othisha ethukile, abafundi nabo bayahlupheka.
When teachers are overwhelmed, students also suffer.
Abazali kwesinye isikhathi benza kube nzima ukusiza imfundo yezingane zabo.
Parents sometimes struggle to support their children's education.
Ezinye izikole zizamela izindlela ezintsha zokukhanga abafundi.
Some schools are trying innovative methods to engage students.
Ukuhlanganiswa kobuchwepheshe kuyindlela ethokozisayo.
Technology integration is one promising approach.
Ngokuphethelo okufanelekile, othisha bangathuthukisa amakhono abo.
With proper training, teachers can enhance their skills.
Ukubambisana phakathi kwabafundisi kubalulekile ukuze kuthuthukiswe.
Collaboration among educators is essential for improvement.
Ekugcineni, ukubhekisisa lezi zingqinamba kubalulekile ukuze sibe nekusasa elingcono.
Ultimately, addressing these challenges is key to a better future.
Esikhathini esikhanyiselwe ngentuthuko yomthetho yezobuchwepheshe, umqondo wokufunda ukuphila usugcina ubalulekile.
In an era marked by rapid technological advancements, the concept of lifelong learning has become increasingly pertinent.
Abafundi namuhla bakhuthazwa ukuba bamukele le mbono kusukela besencane.
Students today are encouraged to adopt this mindset from an early age.
Le ndlela ikhulisa isifiso sokwazi nokuqinisa amakhono okucabanga.
This approach fosters curiosity and cultivates critical thinking skills.
Ukufaka ukufunda impilo yonke ezinhlelweni kungathuthukisa imiphumela yemfundo ngokubaluleka.
Incorporating lifelong learning into curricula can significantly enhance educational outcomes.
Njengoba abantu bekhula ngobuchwepheshe, ukuzibophezela emfundweni eqhubekayo kuba nokubaluleka.
As people evolve professionally, a commitment to continuous education becomes imperative.
Izinsiza zedijithali zihlola ukufinyelela okungakaze kube khona kulwazi kubafundi bokuphila.
Digital resources provide unparalleled access to information for lifelong learners.
Njengoba amamodeli emfundo eshintsha, kufanele futhi izindlela zethu zokukhanga abafundi zishintshe.
As educational models change, so too must our strategies for engaging learners.
Izikhungo zemfundo kumele zamukele lezi zinguquko zeparadigm.
Educational institutions must embrace this paradigm shift to remain relevant.
Ekugcineni, isiko sokufunda impilo yohlanga lonke sithuthukisa kokubili impilo yomuntu siqu kanye nezobuchwepheshe.
Ultimately, a culture of lifelong learning enriches both personal and professional lives.
Ngokukhuthaza indawo efanelekayo yokukhula, silungiselela abantu ukuze baphumelele ezinselelweni zesikhathi esizayo.
By fostering an environment conducive to growth, we prepare individuals for future challenges.
Ngakho-ke, impendulo yokufundisa uthando lokufunda impilo yonke ayinakwenziwa kakhulu.
Therefore, the imperative of instilling a passion for lifelong learning cannot be overstated.
Ngonyaka ka-2025, abantu abaningi bathole ukuthi abatholanga amatshe abo okukhuthaza.
In 2025, many individuals discovered that they had not received their stimulus checks.
Le kaphethwe kwaguqulwa kwavula ukusipha kwamahhovisi kahulumeni.
This oversight prompted a wave of inquiries directed towards government offices.
Ukuze unciphise ukudideka, abaphathi bahlola inqubo elula yokudinga lezi zinkokhelo.
To mitigate confusion, officials devised a straightforward procedure for claiming these payments.
Okokuqala, umuntu kumele aqoqe wonke amadokhumenti ahlobene, kuhlanganise nezikhalazo zentela kanye nezincwadi zokukhumbula.
Firstly, one must gather all relevant documentation, including tax returns and identification.
Okulandelayo, abafaki zicelo kufanele baqedele ifomu yesicelo esemthethweni ngokunembile.
Next, applicants should complete the official application form accurately.
Uma i-aplikashoni isekayo, ukubekezela kubalulekile njengoba isikhathi sokucubungula singashintsha.
Once the application is submitted, patience is paramount as processing times can vary.
Ngemuva kwalokho, omunye angakwazi ukulandela isimo sokufaka isicelo sabo online.
Subsequently, one can track the status of their claim online.
Ekwenzeni uma kudinga, isinyathelo esiphuthumayo kufanele sithathwe ukuze silungise noma yiziphi izinkinga.
In case of discrepancies, immediate action must be taken to rectify any issues.
Isikhathi sokugcina sokufaka isicelo se-checks sokuphakanyiswa siyithethi one kuzibandlela.
The final deadline for claiming outstanding stimulus checks is December 31st.
Abafaki izicelo banconywa ngokuqinile ukuthi baphumeze izicelo zabo ngokushesha ukuze kuqinisekiswe ukuhlela kwesikhathi.
Applicants are strongly advised to submit their claims promptly to ensure timely processing.
Indlela eqotho iyokwethembeka ayiphumuli ezinhlelweni ezinhle.
A diligent approach will undoubtedly yield positive results.
Ngokulandela lezi ziqondiso, abantu bangawathola umjikelezo ngeqiniseko.
By adhering to these guidelines, individuals can navigate the process with confidence.